are listening to DJ Lewis the Smart Kid.
Kama kuroga Nege swagaila high kate. Yuku si piggy fake, utokuta na buffing.
Louis Gucci or Prada. Regine glasses on nakata madini mukari zaidi ya dum. Natana cha simba wenu na nyasi menu hai. Naganya masi shobo kia tango maziki puma. Stress as you spend mazo ya talking chika na chuna. Baby what's your name? Uja uyu mwike nasi. Kamata kinywa je cha waswasi. Na kama tingali na zimu taxi. Solo me, but don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Uza self into kukachi.
Watoto na pombe, toto na pombe, toto na pombe. Nilichofuata ni watoto na pombe, toto na pombe, pombe, toto na pombe.
Wananita sultano kugeto. Njoni kuonyeshe maisha ya majengo. Njoni kuonyeshe maisha ya majengo. Njoni kuonyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchade majani. Ah, nona umevamini. Na unashinda ukivu, tafuta chini. Ni iyo haga inainua, sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali beni talipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisher pantirimu. Aye. Manzeni leo, leo ndio leo. Manyunda leo, watoto na bileo.
Mata kinywa je cha waswasi. Na kama tingali na zima ita taxi.
It's all on me.
But don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Uza self into kukacha.
Watoto na pombe, toto na pombe, toto na pombe.
Sasa kanikosha, fundi ake Mungu anajua aje na chosha. Toto zinapiga bila kuonga, ya kwake ujanja sina kanichuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malofu. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga. Taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover. Ina makidoki doki. Fanya kauna piga deki. Make you give me some cake, Ayana. God bless your mama, Ayana. Hey, the way you move your waistline, Ayana.
God bless your father, Ayana.
Hey, umogo magaribi, baby, Ayana.
Kamaradi ya time chemka poza kwa maji. Na kutegemea fundi machine unipe safi. Mimi mwenzio kwako nimeka natia kambi. Come here make a chop your money, baby. Come closer, baby closer. Ooh, baby take your clothes off. Let's make love in a rover.
Ina makidoki doki. Fanya kauna piga deki. Make you give me some cake,
Ayana.
God bless your mama, Ayana.
God bless my mama, mama.
Hey, the way you move your waistline, Ayana.
God bless your father, Ayana.
Hey,
umogo magaribi, baby, Ayana.
Now, cause you're the baddest girl. Ooh, supernova.
Na kutamani, tunde nyumbani eh, ama tunde visiwani. Unataka chukwani, au forodhani. Baby, kufite kumotuma.
Loco, loco, kani penda loco, loco. Bonga la toto, kani penda na mini loco.
Kolo, 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 kolo. You go baby, kolo, 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 kolo. My baby, kolo, 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 kolo. You go baby, kolo, 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 kolo.
I wanna please, I wanna tease, I wanna do some crazy things to your body. I wanna fly you overseas on some Hennessy. I love you when you teasing, you call me daddy. The way you wind your waist, Shakira Isabella. Then you bust it down, it's a tricky situation. Kibono kipende, isha kamati ameza. Shere umewasha mama umetiketeza.
I want your body, you such a body. I want your body. Sina wana osa na we. Uribesha ura kama mi.
What I am in paradise. Just in a moment, I'm in paradise. 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 Deep is your love for me, yeah. Your moon just seems to yours. Baby, you're sweet like a pineapple. Oh, golly, yeah. I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey? Yeah, yeah. Would you call me baby?
Baby, love.
Would you kiss me daddy?
Baby,
to my addiction, I'll be here for a good time. Yeah, a good time. I could stay for a long time. Yeah, hey, a long time. When you move to the left, I go to the right. I go turn around, baby. Let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds who's on the baby. Do some give me love, you give me love, yeah. One time for my baby love, yeah. Do some
Fire,
fire, fire, fire, fire, fire. Changu chako, mikasa sukasa. Girl, you better than them. Ivo ni kusabila, kunikamata. Tulive nana mama, nikama kapa. Changu chako, mikasa sukasa. Girl, you better than them.
I see you, baby. I feel you, baby. I see you, baby, even if you're not around. I see you, baby, I feel you, baby. I see you, baby, even if you're not around. Umenishika, umenishika mateka, zaidi yako sijaonaga. Umenishika, umenishika mateka, mihoi. I can't breathe,
unavozungusha body.
I can't breathe,
mzuri kama mdoli.
I can't breathe,
unavozungusha body. Come on, girl.
When you move to the left, I go to the right, I go. Turn around, baby, let me know.
Baby, take it slow.
You're like an angel from the heavens.
So I'm not gonna let you.
You got me dancing in the rain.
Keep up off the clock, and go up. Nafugado na mani, mapenzi ya hadhati. Nae nipasi ya waiona. And I need you, keep on charming the charlie. Party to party, Monday to Monday. And I need you, party to party, Monday to Monday. Oh baby, do me like it's my birthday. I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love, such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love. Oh baby.
Vicky Bundes.
Hele wa wewe. Wewe wangu wa moyo. Univonjaza di.
moni, hakika mwengine sioni. Elewa wewe, wewe, wangu wa moyoni. Ujaza nipo moni, hakika mwengine sioni.
Choro budi kakupa mola. I'm like my oh my. Macho yake anavonga, just like a candlelight. Lips zake zilivoloa kizingata. I'm like my oh my. Gozi yake inavometa met kama shima. If you will nazani na kutamani la nipo interested zaidi ya vile navodhania. Kina biyo kampani na machache ya kukuambia. Cause I need you in my life. I'm tryna find me a wife. And you look just like her type. You look like just my type. Swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful woman. 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 Could you be my only woman? Woman.
woman, Aisha, 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 Aisha. Mzuri kama kachora, kiuno kama dondora. I'm like my, oh my. Na hivyo vimacho na keka kolori, anavyo virimbua. Abadishe paka kola, go spend all my dollar. I'm trying to make you my. Na hizo puzi za keka mudori, anavyo jishawa. Nisha jaribu kupapasa, Dar es Salaam, Nairobi, ni Mombasa. Sige mwona mpaka sasa, wakufanana uo mshepu sasa, yeah. Maneno manungono na chuki, eti mara kiuno mechongesha Uturuki. Uwajibu kurupuki, benzi lako ni asari na mino nyuki. Kelele zao za chura, nginyimi chupo kunwa maji. Wanasema mchana na usiku atalala. Umebariki wa sura, kwenye shindano la warembo acha nkupe taji. Kwanza bado kijana, kifu wana kwa jalala. You such a beautiful woman.
Kani piga butwa twa twa, ata maneno nangata. Akika maulivo wana, kushina takungea, yeah. Mungu fundi kwa nakauma, utapendeza toki suka shuruma. Umeni piga KO, knockout, knockout. Iyo make up KO, knockout, knockout. Umeni piga KO,
ladies watoto kari mnajijua sira mwanamke kuringa taka kuna step. Ladies, watoto kari mnajijua kama umevaa umependeza taka kuna chef. Pretty pretty baby face, hips, lips, kiss, red wine test. Police, police, dada kupewa kesi. Akikuangalia tunaweza kutoa kadi ya bank. Macho vya kusinzia zile kuibia ibia. Tasema kala kitu alafu kimemzidia. Kama inataka kupanda mizuka kajia chia. Sarakasi misamba mateke ya sincere. Chichel mekorea naze shikiki msichana. Takuma garaze na cheza kainama. Ukuti ukuti kainuka kasimama. Kuo fupi akina naona kama inabana. Kipochi chini kamechi na viatu msala. Ni yokala na gifiga cha kibanto. Kisema kakatize mtani atachanganya watu. She smart, she pretty and she know what she want to. Kikompea we unakwa tofauti. Darasa uti the brown is a knockout. Tick tock, tick tock, tick tock.
Umeni kipuke yo, iyo make up yo.
Oh
hapa.
Lucia, Lucio, Lucia, kia kama mjusia, Lucio, Lucia,
Lucy kafiri,
shake your tail feather.
Oh, Lucy kafiri,
shake your tail feather. Sipindi baby shusha go da rum mugondi kwenye wo 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 wo. I say my ex wako muongo, muongo nyonga pinda kama nyongo.
Yani unavo nyonya mungu wali unatukwa nyongo. Peo te kamu nyingu sili peo.
Kushawishi moyo yali mtenda mapenzi kuyakurupukia tena siwezi. Kidogo nitoe wai usioni na kuringia na yangopa mapenzi. Mapenzi haja kamilika, mapenzi ni maridhiano, imani na nia. Mapenzi ni mawasiliano na mina maswali egi wako, kilicho kutenganisha next wako. Sema unanipenda na ujamanisha hivi, menipende ani. Sema menipende ani. Sema basi umenipende ani. Sema menipende ani.
Sina mapenzi ila mapenzi yalinitia kiburi, yalichonitenda enzi hizo. Maana wengi niliwapa mapenzi, baada ya penzi nikavuna wadui. Naogopa mwisho vilio. Mapenzi hayajakamilika, mapenzi ni maridhiano, imani na nia. Mapenzi ni mawasiliano, nina mina maswali mengi kwako, kilicho kutenganisha next wako. Na kama unanipenda na ujamanisha hivi, umenipende ani. Sema umenipende ani.
Vitu shingo amosha wanyiwa, endo na mitindo kama Rosie Hartington. Shafuni hizo dimples azijani acha salama. Mama ulivyo simple, haujapaka ta mascara.
Sinasema kivesi another pimple, defu yake shingo, kiuno kama city ya Lincoln, macho yake kama ya chingo.
Jojo beautiful mama, minamba tujua ane bere tuona ane. Uwena tufa ane, uwena tupenda ane. Cause you're beautiful mama, unaomba tujua ane. Badai tuona ane, uwena tufa ane, uwena tupenda ane.
I guess I'm in love,
I'm in love,
in love with you.
I guess I'm in love now, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I guess I'm in love, I'm in love, I'm in love with you.
Vicky Bandes.
Acha kupana, 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 oh. Acha kupana, bana, bana, oh.
Too hurt to finally give you real.
Chesani kama nanteja,
nawe. Macho yake yenye mvuto ni kama nanita. Mwono mwona vongata kundu na nisha. Nawe kiono nazinazi anavokatika. Nawe she started blowing kisses. Kaja mwenye nene kasema hey Mr. Ujuhu manis. Nawe she's in a way. Masisi mama tuche. Kistara Kistara shiki kushiki. Kistara Kistara mama tuche. Kistara shiki kushiki. Kistara kakusina. Kistara asema mina mpango na we. Wala usiwe na kiwe. Hapa kaja mwenye. Ila naomba niwe na we. Siku kama uo na kuitaji. Sijui kaja na nani. Ila naomba we na mi. Uwe patu igogo. 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 Hata chapo mandondo. 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 Kaza kuruka ruka tu kibobo. 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 Sema ye ye. I'm a classic man. Need to be a gentleman.
Fire. 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 Fire.
You see me just show me. Now I'm a classic man. Tara TV can eat a gentleman. Oh, that's so man. You see me for kind of your show.
So I to you, the upo ju. Hey, I can't take my eyes off you, bahai tu. Oh yeah, I'm trying to eat on you, the upo ju. Hey, I can't take my eyes off you.
You shine so bright,
girl. I noticed you from afar.
I like your style.
Nina penda ulivo va.
Kitapo kimya kinazidi. Watu wa shindo takuongea. Girl, I'm so tempting and it's heaven. Cause I have a girlfriend back at home. Hey, girl, I appreciate your beauty. Hey, girl, you're such a cutie. I appreciate your beauty. Hey, girl, you're such a cutie.
Toto jinsi ubebe mazigo. Toto mijali wa matatizo. Kisabati kama mwana wa mitindo. Sina budi mikunja shingo. I like you sad, I like you swag. Mwana demkali umunda. Ijapokuwa nina mchumba yupo nyumbani. I like you sad, I like you swag. Uwendo damn kali umundane. Nimeshabiki na kukubali. Ijapokuwa nina mchumba yupo nyumbani. Yeah, I appreciate your beauty. Sava upendeze. Nataka tutoke dina baby. Oni mina wewe. Mipange metik wale check. Unavunilewaga mimi. Wakati sina baby. Walo nongoni. I want to spoil you today. Osheri. Wala usogope. Mfuko metuna. Tell me what you want to mabu. Hey, hey, mabu. We can catch a movie tonight. Can go clack tonight, my boo. Mm-hmm. My
Hivyo pia ni njena, unapenda shisha.
Sawa.
Weta leta hini sina chesi. Toka fa toka kinesa. Toka nimesota sina pesa.
Unanielewa sana baby. Mda wangu nani paga ugilizi.
Tell me what you want to do mabu.
Hey, hey, mabu. We can catch a movie tonight. Mabu, tell me what you want to do mabu. Hey, hey, mabu. We can go club tonight.
Sina sifa za kihaya. Nilichojariwa mahaba. Imani na busara. My baby, nilikuwa papaya, ukaniokoa mesaya. Yeah, no, 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 no. Do this for love.
Sina sifa za kihaya.
Nilichojariwa mahaba. Imani na busara. My baby, nilikuwa papaya, ukaniokoa mesaya. For your love I never tire. My baby, I'm in business. Kama jimu tenda fitness. For your love I never do less. For you baby ah, oh, Regina, oh, Regina, oh, Regina. Yeah, yeah. Regina, oh Regina, Regina, oh Regina, Regina. Hey, hey, yeah.
Angel sent for my papa. Shorty ten up in your cup. Yeah,
oh, Regina, baby.
Angel sent for my papa.
Oh no,
shorty ten up in your cup.
Rangi ya joy mudengi, utadhani samabani. Tarasamu kamtoto betikiana wake smile. Oh, nitadanganya kisema sija kutamani. Arama shawuzi kaguda, kiuno chake fera. Sigo mtito sana, mina shindo katoto wala. Ana mashauzi kapuna, kiuno chake fera. Tigo mzito sana, mina shindwa katotua eh. Oh, you got me in love, love, baby. You got me in love, love, baby. Oh, I'm so in love, love, baby. Oh, you got me in love, love, baby. Oh, Kenyan girl, oh yeah. You're my number one girl. Oh yeah. Oh Kenyan girl. Oh yeah. Oh yeah. You're my number one girl.
This one for the true love.
Just in love.
Taratibu kama maki
fasa. Hey, I'm here more.
Deja.
Nenye kuanga tsai dunia. I'm here more. Ina nusije jeliona. Sina la kuofa zene mapenzi ya dhati.
Hali yako na elewa. Wala usija, nimekubali hivyo. Wako nimeloa. Itha nimitelea, nikajisamia.
Masheri, hata mapasi na sana yo, baby. My honey, hata balobi na tika yo, jame.
Masheri, hata mapasi na sana yo, baby. My honey, hata balobi na tika.
Kukumbato lako ni sawa, sawa.
Kwa maradhi sitaki dawa, dawa. Kwa busu lako baba ni sawa, sawa.
Alimbrani niko na wewe.
Yeah,
oh, alimbrani niko na wewe.
Yeah, alimbrani niko na wewe.
Yeah, yeah.
Sasa speni na twalala, ila zambaga ila twala. Levidi ya moyo, kupenzi lako la thamani.
Hatuna kimsa speni la twalala, baga ila twala. Meridi ya moyo, kupenzi lako la thamani.
Masheri, hata napasi na sana yo, baby. My honey, hata balobi natika yo, jame.
Mashari, hata napasi na sana yo, baby. My honey, hata balobi natika yo,
jame.
Naitwa Ramji, naitwa nani? Wewe, unaitwa nani? Hivi unatoka mtaa gani? Wewe, mtaa gani? Hivi wewe mwana wa nani? Wewe, mwana wa nani? Yenda wote umekwaga wapi? Wewe, umekwaga wapi? Naomba usinipe kisogo, nataka nifungue wangu moyo. Wewe ni namiliki gari, na sasa lipo gereji kidogo. Attention, attention, baby, can I get your attention? Me see no buyer, see no buyer. Just wanna give you some love and
affection. Sijui unako wapi, ila naomba niteme na wewe. Nina mengi, ninataka niseme na wewe. Sijui unako wapi, ila naomba niteme na wewe. Nina mengi, ninataka niseme na wewe. Nataka niseme na wewe. Nataka siwe nawe, kidogo siwe nawe.
So baby please, so no done. Na manisha kusema sultan. Unani malinda mama. What your friend, wanna die. Niku wache unatoka na fulan. Mbona bila bila mama. Tune nyumbani, dada meanda kacholi nile nawe. Kisha maishani, palilishie birikana nikiwa nawe. Auko kovichi, tupunge upepo wa bahari. Mombasa Malindi, tukale hizo kachili jamani. Mama Tanzania wapi,
ila naomba niteme nawe.
Nina
mengi, ninataka niseme.
Kupenda umpendi, unapenda mwingine, anayipenda mwingine hata sempendaga. Na kila mtu anataka teku yake. Sa zingine hata wale wenye hadhi na sisi tunawakataga. Oh, bwana alivyonipenda yule. Alivyonipenda yule. Sikujali nikamwaga, alivyonipenda yule. Alivyonipenda yule. Sikujali nikamwaga. Yule alinipenda bure. Nikamwacha kwa ajili yake yule. Alipata pesa na zenye hiyo siku na maana. Kweli macho yalinyada. Aki macho yalinyada. Alivyonipenda kwa bidii. Suzidi kanionya mimi sisiki. Urembo pekee hauridhishi. Oh, inahitaji zaidi. Taipu yangu. Oh, ni yule anayejua thamani ya penzi langu. Taipu yangu. Oh, ni yule anayeniazidi. Ina maana gani uwe na msichana mrembo dunia nzima na kupendi? Ina maana gani uwe na mume mwenye hela chungu nzima na kuthamini?
Zo na sababu ya kukupenda tu. Amani nayoipata kwako inanifanya nataka kuwa na wewe tu. Na matatizo yetu tuna yatatua wenyewe tu.
I knew you are the woman of my life. Kisa, who's that all on I too?
Is this what is you too, my love? That made me love you. You're too good to me, baby. I'm so blessed to have you.
Utena unansikiliza, unanishimu, gasikia kamilika. Najitahidi nisije kuja kumiza, unasaili bora my love.
I need you to know.
You have all the trust in me.
Need you to know.
You have all the faith in me.
I need you to know.
You have all the trust in me.
Need you to know.
You can have all the faith in me. Put all your trust in me. Have all the faith in me. Put all your trust in me. It's a beautiful thing just to be in love. Yendo atima yangu alopanga mula. Kitengo malumu, sent for my up above. Shorty got me drowning in love. She my ride and die, she be holding me down. I never find nobody better, we like Bonnie and Clyde. One thing for sure, I know she got me for life.
And you have to know that I love you. Na pusita yo na kesho. Uwepo wako, yo shahidi dosha. Sita ni maelezo.
Hizo style zimeganda kundi hura kuperushe mikono. Mauno ya kitanga na mvita haya na mwendo na legea. Mwana wa sheri toto la mama ye Nadia. Eti dera bila chako ni kazu pora cha upinde mgongo. Hizo style zimeganda kundi hura kuperushe mikono. Mauno ya kitanga na mvita haya na mwendo na legea. Sina budi kuwazi madara ni wakomishe wasikie vibaya. Kolo, kolo la kolo. Embe dodo, jamani yangu embe dodo. Embe dodo, tazama yangu embe dodo.
Nasema mtoto we ni mnoti. Pendi kabeji mtoto napenda karoti. Ulivo wa moto umenipigia shoti. Pendi tukacheze bango. Mama I text you to tango. Tiko mwenyewe na miniko jamo.
Kula moja moja nota mwakaranga. Kwa mauno yake ya kanda penzi ya tanga. Ngozi nyororo mtoto wa kidosi. Piga picture insta ni kuposti. Simiti imeka ukaroboti.
Mazibongo zaki mambo ni jieneze kiwana.
Ucheza kayamba. Kiundoni ya nashanga. Anajua kama danga. Kairoga kwa muganga. Embe dodo. Yamani langu embe dodo. Embe dodo. Yamani langu embe dodo.
Kolo, kolo la kolo.
Nimejaliwa moyo upendo, kipenda napendaga vibaya. Ila skendo zimefanya sije seto, mademu wananikumu vibaya. Mesha badili ata mieneno, unadai nimefuli ele mbaya. Mwana sifanyi kiki tena na skendo, sina nazo kisa wewe mama. Wananita playboy ya breaker, bada kitendo.
Naseba,
oyania mwenye mingi, hata kama na watania. Wananita playboy ya breaker, bada kitendo.
Naseba,
oyania mwenye mingi, hata kama na watania. Baby, miso tuwa mchezo mchezo.
Na bite.
Oh, ya talewa.
Na bite.
Oh, ya talewa.
Na bite.
Na bite.
Na bite.
Na bite.
kupumua tu. Nioshe vyombo ni mkande, ila juhudi zangu bure tu. Namtendekeza kama mtoto, hata chakula mkono washi. Kama mashine na mpatango, mana anaga bwawa la maji. Wananiita mbegu ya break, bada kitendo. Nasema yani ya mwenye mingi, hata kama na watani. Wananiita playboy ya break, bada kitendo. Nasema uyene wanye mingi, hata kama na watanya. Baby miso tuwa mchezo mchezo.
Sikutaka kwa mimi yokupa itanihuma. Kwamba msaliti wewe kwa tamaa za mda mfupi. Hizi bari umelitosa, kawekeza mda mwingi. Kumbe bure na jichosha. Yote wewe tulojenga kwa juhudi umepomoa. Zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa. Jera subiri lipone, bado naliupuza. Jera tamani ukome, nipelikizo mwenzio. Jera subiri lipone, bado naliupuza. Jera tamani ukome, nipelikizo mwenzio.
Niache, niache. I get off on my shit. Wajua wakati mwingine najiuliza au pengine ya mapenzi na wenyewe.
Sicheze cheze.
Ama pengine mimi ndo sina bahati. Au pengine tu wangu ndo wajazaliwa. Maana kila napojitweka imani, kila napoanza safari ya mapenzi, meli inapungua nanga tu inageuka feri mtongo. Damn. Siamini. After all we've been through. you sacrifice so much for so little.
Kwa tamaa za mda mfupi hizi bali umelitosa. Kawekeza mda mwingi kumbe bure na jichosha. Yete wewe tulojenga kwa juhudi umepomoa. Zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa. Jera subiri lipone bado naliuguza. Jera tunatamani